Yo, Metro suka dope.
Nimekucheki ukipi for a while now. Nataka kutoka hii bus niende home so. Hebu decide, side. Hebu decide, side. Nimekucheki ukipi for a while now. Nataka kutoka hii bus niende home so. Hebu decide. Yeah, I got mine. Ambia mamoyo umewahi kitu fine. So grab your keys. Yeah, I got mine. Ambia mamoyo umewahi kitu fine. Kitu peni kitu cheki ukipi for a while now. Nataka kutoka hii bash niende home so. Hebu decide, side, side. Hebu decide.
Confidence, soft spoken, lakini body language so fluent. Napena my boy dominant, lakini Diana nearby, no time to waste. So, acha kuni side eye kwa corner. Situ disconnect kitu jayona. Toto peng toka Nairobi, kuwa kunywa ni lifestyle, baby si hobby. Vibe song ya mwisho tuishie, tuko downtown saki tuibiwe. Niko lead lakini si vile, ukidile na pata na mwingine. Vibe song ya mwisho tuishie, tuko downtown saki tuibiwe. Niko lead lakini si vile.
So grab your keys, yeah I got mine. Ambia mamoyo umewahi kitu fine. So grab your keys, yeah I got mine. Ambia mamoyo umewahi kitu fine. Kitu peni kitu cheki ukipi for a while now. Nataka kutoka hii bash niende home so. Hebu decide, side.
Metro suka dope.